Deuteronomy 21 verse 1. Uma kufunyaniswa obuleweyo ezweni akunika lona uJehova uNkulunkulu wakho kuba ulidle elele enhle kungaziwa ukuthi ngubani ombuleleyo. Verse 2. Kuya kufika amalunga akho nabahluleli bakho balinganisa amabanga okuya emizini ezungezayo obuleweyo. Verse 3. Kuze kuthi umuzi oseduze nobuleweyo, amalunga lo muzi athathe isithokazi ezinkomeni ongasetshenzwanga ngaso singadonsanga ejokeni. Verse 4. Amalunga lo muzi asehlisele leso sithokazi esigodini esinamanzi ampompozayo esingalinywanga singatshalanga ayaphule intamo esithokazi lapho esigodini. Verse 5. Abapristi amadodana kaLevi bayakusondela ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho bakhethile ukuba bamkhonze babusise egameni kaJehova ngezwi labo konke ukuxabana nokushaya kuyakunqunywa. Verse 6. Wonke amalunga lo muzi oseduze nobuleyo ayakuhlamba izandla zawo phezu kwesithokazi esaphulelwe intamo esigodini. Verse 7. Aphendule athi, izandla zethu azichithanga leli gazi namehlo ethu awakubonanga. Verse 8. Thethelela Jehova abantwana bakho Israyeli obahlengile, ungavumeli igazi lingenacala phakathi kwabantu bakho Israyeli bese bethethelelwa igazi lelo. Verse 9. Kanjalo uyakukhipha igazi lingenacala phakathi kwakho ngokuba uyakwenza okulungile emehlweni kaJehova. Verse 10. Lapho uphuma impi ukuhlasela izitha zakho uJehova uNkulunkulu wakho azinikele ezandleni zakho uzithumbe. Verse 11. Ubone phakathi kwabathunjwa wesifazane omuhle onamathele kuye uthanda ukumthatha abe ngumkakho. Verse 12. Mise ekhaya aphucule ikhanda lakhe asike izinzipho zakhe. Verse 13. Akhumule izingubo zokuthunjwa kwakhe ahlale endlini yakho akhalele uyise nonina inyanga yonke andikuba ungene kuye ube indoda yakhe yena abe ngumkakho. Verse 14. Kepha uma ungathokozi ngaye womyeka kuba ahambe aye lapho ethanda khona kodwa hayi ukuthengisa ngaye neze ngemali ungamphathi njengesigqila ngokuba usumunile. Verse 15. Uma umuntu enabafazi ababili omunye ethandeka omunye aliwa bamzayela abantwana othandekayo nowaliwayo bese kuthi indodana eyizibulo ingeyowaliwayo. Verse 16. Kuyakuthi mhlaye wahlukanisela amadodana akhe ifa nalo makangayenzi indodana yentandokazi izibulo phambi kwendodana yesaliwakazi okuyiyona eyizibulo. Verse 17. Kepha avume ukuba indodana ewaliwayo ibe yizibulo ngokuyinika isabelo esiphindiweyo sakho konke anakho ngoba yona ingukuqala kwamandla akhe ilungelo lezibulo lingelayo. Verse 18. Uma umuntu enendodana enenkani nengezwayo engalaleli izwi likayise noma izwi likanina engalaleli noma beyilaya. Verse 19. Uyise nonina bakuyibamba bayise kumalunga omuzi wakubo nasesangweni lendawo yakubo. Verse 20. Bathi kumalunga omuzi le ndodana yethu inenkani ayizwa ayilaleli izwi lethu iyisishingi nesidakwa. Verse 21. Onke amadoda amuzwa kubo ayakumkhanda ngamatshe aze afe. Kanjalo uyakukhipha ububi phakathi kwakho wonke u-Israyeli ezwe esabe. Verse 22. Uma umuntu enzile isono esifanele ukufa abulawe umphanyeke emthini. Verse 23. Isidumbu sakhe siwukuhlala bonke ubusuku emthini kepha wombela nokumbela ngalolo lolo suku ngokuba ophanyekiliweyo uqalekisiwe uNkulunkulu ukuba ungangcolisi izwe lakini akunika lona uJehova uNkulunkulu wakho libe yifa lakho.